tekau mā waru ngā tīma, kua whakaturi a te ringa, mo te take kia nui ake te nama o ngā tīma, ka whakakanohi i te kaitokerau i roto i te matatine kātū ki roto i te kāhui maunga a te tau e tū mai ana. Nō reira, ki taku mōhio koinei te tira nui rawa o te kaitokerau e haere atu ana ki te matatine. I tēnei wā tonu, tokorima ngā tīma ka haere atu e whakakanohi ana i te kaitokerau.